Exclusive to Zayd Hype Mag.
Peter Febonse Nasala Iwe Shile Foya na Beyonce Ulangumfisha Chonse Lyonse Palibonse Nampala Iwe Nasala Iwe Kutali Iwe Twafuma Iwe Utupundulishe Nilelo Nde Upa Ine Uwakupoluba Funebo Nasala Iwe Mayo Wanji Tie Tufike Na Paba Fiashi Tutwale Utubale Umuliko Nefisashi Manju Iwe Na Ine Tulungiru Kubaba Fiashi Tutwale utubale umuliko nefisashi Mayo wandi Tie tufike na paba fiashi Tutwale utubale umuliko nefisashi Exclusive to Zayd Hype Mag.